mukazi wange munange mbira mukola owo mukwano nga nonya nsimbi sente weteri teri mirembe ne mumaka biba byakwerumaluma n'abantu wabalaba teri muno ku nsingoli mwavu bagala situse twebatijisa kolanga bwenkola tujja wangula kyotera bira kimu katonda bw'oba okulembeza nga byokola awali yesu kyatekirema olaba jjuuzi atuwanguza abaali baagala okutwawula naawe tufube tuwona okujogwa nakatali mu kabali olugayu omuntu yakkira okupakasa ensimbi nezikulisawo baaba munoogo musigala kwekubira amasimu musigaza birooto bannange sente yavwawa etumazeeko emirembe biseera gyebijja tewabe bufumbu ate oba omukyala n'omwami tuli ku kimu nsimbi bino nabiraba ngeri mbajungute nga weebuuza kyawasiza nakyotakirina bamala myezi na myezi teryalabye munne lwe banasisinkana byakweragana musajja bayingira omukyala n'afuluma nawanoobikubya kodi bwe mbandaba abakazi tebatandika okunoonya ensimbi mukyala tonenyanga nze olumu okulwayo sente gye tuzijja nayo bizibu nnyo nanga okukkiriza okole munnange tejali mirembe bintu byantabulamu mu kibuga bantu bakolera amayumba na mmere luno tuli ku lutalo kwerwennyini bantu bakolera amayumba na mmere akola n'ofiisa katonda yakuwa eyafuba n'ozimbayo gwe wamala bantu bakolera kulya na kusula ngamba gwakyatudde mu kyalo kyo togeza kutunda by'olina ojja kwejjusa muzze ku by'obusika mmwe mu bitunda byapa biri mu bbanka munoonya mirimu kibuga gimujjanga kizibu nnyo bangi batuuzizza lugumugumu yasigalira kunoonya zakulya kibuga gyeyalize nayo yatundayo si ku mitemwa gy'ekibuga anti ni lwotokoze lukubanja okulya teri kyabwereere n'ettooyo nsasula luno tuli ku lutalo kwe lwennyini bantu bakolera amayumba na mmere akola n'ofiisa katonda yakuwa eyafuba n'ozimbayo gwe wamala bantu bakolera kulya na kusula abafuna n'abakoleza okulya banaggagga tebaganya gwe mwafu okuvaayo buli kalimu akavaamu ensimbi bonna abakenyizeemu amayumba agogula bagajjudde ekibuga bannyinigu balubatu entambula eyo beba girimu buli kyabusuubuzi be bannannyinikyo enyumba yakupangisa motoka ng'ogenda okukola nayo golinyayiye boda boda zaali z'abanaku bwe baalaba nga zifuna nazo bazenyizeemu ezo tenda bazeeguzizza buli siteegi ne nannyiniyo omwavu ojja kubulwa gawosa n'oluba ettaka limwalisigazza nali omulikuzabbu eyasoma nanga atasomye fwenna nti tukakaaba kimu byafuuse ebya mwana waani ani akumanyi wasoma naani mukaaga ne bwennyimba ennyenje ne zikunkumuka makampuni tegampa polomosoni balaba bannaabwe bali bwe baasoma nasazeewo okudda wa mutonzi bwe tuba twegayirira embeera agikyuseemu mukyala sisuze nze obudde bumpiseeko ebibyo olibinyumiza olulala yennaku zino okolera luddawa ee olibinyumiza olulala luno tuli ku lutalo kwe lwennyini bantu bakolera amayumba na mmere akola n'ofiisa katonda ya